nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow every day. I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow.
Miaka mingi mepita tangu zaliwe kwenye asom play can sharp come wewe. Nimevumilia mingi tabu, ona sasa pata kwangu si ajabu. And working prayers zimenipa jibu kama vile nilivyotiwa na babu. Faking to perfection dozi zangu sababu no matter how many trials vain I make I don't give up. Ajabu nimejiamini, yes I can. Nawe pia jiamini, yes you can. Ukifail usiogope and quitting should not be an option. Jezeni poa itarabu obi mtazipokea mingi aibu. Siku mekuwa wangu tabibu na I afya staki kuiaribu.
Breathing, I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow. Breathing, I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow.
With that work and prayers this far nimemanage. Ona sasa na grow kuwa extra large. Unaweza kuwa witness niko strange. Special looking nipa psych kwenye e-stage. Sasa nipeni psych proper niwachanie kwenye e-mic. Sababu wengi wamedai nitaka mkubo. Kisa na maana eti siwezi wapasho. Kumbe inawatisha vile mina zidi kugrow. Wakipiga makelele na zidi kuweka do. My haters taska lilipo maso. Wani aribie show ni onekane ni nabo. Pendo nazidi kugrow, kutengeneza to na kuwachapa na masho. Kwenye music ocean kuwaweka asho.
Breathing, I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow. Breathing, I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow.
Si uongo nimechelewa kuingia kwenye e-industry, but thank God at long last nimegain entry. Natamani nyote muwe mafans wangu, lakini kidogo iwezekani mtu wangu. Na waide vitu kali kali nitawapa. Leo kesho kesho kutwa mtondo mtondo go sitawatupa. Nataka kuwakilisha wanajamii in appreciation of all what they did to me, making me me.
I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart na guru na flow. Pre-days, I've just been down to earth. Nikahasu wakasema won't make it. Hivi sasa ninapanda kwenye chart